alitumi nina pokuwa na wewe. Saki hii safari ni undoke mwenyewe. Uwe nutakuliza uwe na sino we. Even in the dark, tochi utamulika mradi sipotee. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi nawe tupendane baby. Acha niwambie hii story. Toka day one leave you falling. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sito piga sorry. Nikaanza fear in love. Nafsi zikakutana. Nikaanza fear in love.